Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ko te kaupapa o te kōrero rero I tēnei rā, ko te mutunga wiki e heke mai nei, this coming weekend. He aha tāu hei te mutunga wiki e heke mai nei.
Atu I tēnei rā, tai atu ki te rā tapu, he whakatā.
Maringa nui koe, no whēau e wātea ki te whakatā.
Me whakatā koe, kua nui kē o mahi I ngā rangi kua taha ke nei.
Hei te rā tapu e tū mai nei, peka mai ai te whānau. Nō reira, me whakarite te whare.
Mai mai, koirā tō āhua, ka kimihia e koe he take hei mahi māu.
Mai mai, koirā tō āhua, e noho noeho. E hoa, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E te tai whakarunga, e te tai whakararo, piri mai, whakatata mai ki te ipāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei,
ko Āpero Woodfine tēnei, we just heard the kōrero rero o te rā.
Te mutunga wiki e heke mai nei.
This coming weekend.
Āna, in this kōrero rero, we're talking about what we're up to this coming weekend. Ka rongo koe I e te kōrero e pāna ki te wā. Me te huri o te wā. In this dialogue, you'll hear some sentences and phrases relating to time and the passing of time. We'll highlight those as we go through. Ka pai?
Ka pai e hoa.
Ko taku kōrero tuatahi. He aha tāu, hei te mutunga wiki e heke mai nei.
So this is a way of saying, what are you up to this weekend? Right?
Exactly.
He aha tāu, as in tau mahi.
Ai.
Hei te mutunga wiki on this weekend. E heke mai nei, that's coming.
Koia, koia. Pai tēnā wāwāhi I te kōrero. That's a good breakdown of the different parts of this sentence. He aha tāu is a great way to say, what are you doing, what are you up to? And we've got the time. Hei te mutunga wiki. E heke mai nei. E heke mai nei is like, coming towards me, right? Like descending.
Descending.
Coming down towards me.
Yeah, nei.
So it kind of gives us an insight. If we look at some of these time phrases as we go through, an insight into the way our tūpuna may have viewed time. And here, like the words heke indicate that time is descending towards me. Te mutungwiki e heke mai nei.
That's really interesting. I hadn't thought about that. Kia ora. Ko tāku. Atu I tēnei rā, tai atu ki te rā tapu, he whakatā.
Atu I tēnei rā, from today on, tai atu ki te rā tapu, until Sunday, he whakatā. You're resting.
Resting, nice.
So what you're up to is you're having a rest from today all the way until Sunday. Atu I tēnei rā. It's a nice little phrase if you want to say, from now on.
Atu I tēnei rā, ka kōrero Māori au.
I ngā wā katoa.
I ngā wā katoa.
Kia kaha. Anei tāku, maringa nui koe.
Maringa nui koe.
Maringa nui koe.
He paikio te rere o tēnei, engari kāore o mohio ki te tikanga.
He rite te kupu maringa nui ki te waimarie.
Ah, so lucky. Lucky you.
Ai, ai. E rua ngā whakahuatanga, so some people say maringa nui, and some people say maringa nui. And you'll see in te aka, in the dictionary, they've got both of those. So one without and one with the macron. It's one of those kupu, like, I'm going to say pokokohua. Like, that can be pronounced pokokohua. Pokokohua. Like, different ways to pronounce it. Same here, maringa nui is like lucky. And so it really depends on the tone, like the way you throw it. Some people, maringa nui koe. Maringa nui. Lucky.
Yeah.
No whēau e wātea ki te whakata. What's the part you do recognize? Because I can see you're looking at this phrase.
It's just the no whēau that's tripping me up. Wātea ki te whakata, free to relax.
No whēau is not as commonly known as e kore. But it's like e kore. E kore au e wātea ki te whakata.
Ah, I see.
But it's good to chuck this in there to remind us that there's also this little kiwaha we can use to say never, I'll never.
Mm.
Like, no whēau e haere ki Ruhia. Like, I'll probably never go to Russia. You know. E kore au e haere. No whēau e haere.
Kia ora. Kaore anō, kia rongo. So, I'm never free to rest. That's what you're telling me. Ka roha. Ko tāku, me whakata koe, kua nui kē o mahi I ngārangi kua taha ke nei.
Me whakata koe, you should rest, you should have a rest. Kua nui kē, o mahi. Like, you've already done a lot of work. Kua nui kē o mahi, you've already done a lot of work. I ngārangi kua taha ke nei. In the past days, in the days that have, in the last couple of days. I'm going to translate that as.
Okay.
Like, I ngā rangi in the days kua taha ke nei that have passed.
I really love this expression, kua taha ke nei. So nice that have, and I kind of feel that they've gone to the side, you know?
Yeah.
They're not in the forefront anymore. They've gone to the side.
In front of us, coming towards us, they've passed us. The time again, you know, this insight into the way our tūpuna view time. Ngā rangi kua taha ke nei.
Reminds me of being in a waka, you know, as you go forward, things kind of like move off to the side.
He pai tēnā whakāhua. That would make a great diagram. Like if someone was trying to grab some of these time phrases and teach them. Like, I'm a visual learner. You know, like, that's a great whakāhua.
Well, if there are any kaiako around
with those skills, whakapā mai. Anei taku kōrero, hei te rātapu e tū mai nei, peka mai ai te whānau.
So, this Saturday, this Sunday, e tū mai nei, this coming Sunday, peka mai ai te whānau. The family's coming over. They're going to pop in for a visit.
Nō reira, me whakarite te whare.
So, I should prepare the house.
Ko ia. Koe rā ngā tikanga. That's the way my mum taught me. So, a few little kupu, let's look at our time kupu. Hei te rātapu e tū mai nei. It's like, what was yours? This
coming Sunday.
Yeah, ka pai. So if we're using e tū mai nei and a day, we know it's this coming. Yeah. Te wiki e tū mai nei.
This coming week.
And great translation for peka, like to pop over. Ka peka mai te whānau.
Ka pai, ka haere tonu te kōrero. Mai mai, koi rāto āhua. Ka kimihia e koe he take hei mahi māu.
Kōrero mai, mai mai.
Mai mai.
Mai mai, mai mai rāno. He rite ki te kōrero mai rāno. Mai mai. Since forever, since way back, for ages. So talking about you know, time passing, a long period of time. So like forever, mai mai, you've been like this. You've always been like this, is how I'd translate it. Mai mai, koe rā tō āhua. You've always been like this. Ka kimihia e koe he take hei mahi māu. You'll find something for you to do.
I see, yeah. Ka kimihia e koe he take hei mahi māu, yeah. You're always finding something to do, right?
So you don't rest. Kāre koe whakatā. He tangata puku mahi koe. Ka kimihia e koe he take hei mahi māu. You find yourself something to do, to work on.
So it really resonates with me, this part of the
kōrero. Anei tāku. Mai mai koe rā tō āhua. He noho noiho.
Well, forever, that's been your thing. This is how you've been since forever. Just sitting around. He noho noiho, right? Just sitting, just chilling.
He noho noiho. And then just to like rub it in even further, I rattle off this whakatauki. Ehoa, tamatsu, tamaora, tamanoho, tamamate.
Hmm. Meaning friend.
The the one who stands.
Who stands? Lives.
The one who sits.
Dies.
Aye.
You don't want to know what I said after that, ehoama. So.
Kei te mohio koe ki te whakatauki nei?
Carl.
I remember this learning this like long, so like in high school, kind of because it was there was a waiata. That's right. Tamatu, tamaora, tamanoho, tamamate. Now, although it says tama, it's referring to the one or the person who, right?
Mm.
You could also like change it up and say hine tu, hine ora, you know, if you wanted to. But it refers to the, you know, the one who works, lives, and the one who sits idle, grows weaker.
Mm.
Kia kaha te mahi.
Mm.
Kau e noho noiho, kau e māngere. Kāti, koe rā te kōrero rero mo te mutunga wiki e heke mai nei, kia hoki tātou ki te whakarongo. He aha tāu hei te mutunga wiki e heke mai nei.
Atu i tēnei rā, tai atu ki te rā tapu, he whakatā.
Maringa nui koe, no whēau e wātea ki te whakatā.
Me whakatā koe, kua nui kē o mahi i ngā rangi kua taha ke nei.
Hei te rā tapu e tū mai nei, peka mai ai te whānau. Nō reira, me whakarite te whare.
Mai mai, koi rā tō āhua, ka kimihia e koe he take hei mahi māu.
Mai mai, koi rā tō āhua, he noho noiho, e hoa, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamate. Ko tai ki te wāhanga whakamutunga e whakatepe ai tāua a pera i ngā kōrero. Ana, kā rere tehi pātai. Nā, he kōrero kei roto nei mo te wā. So I'm just going to say a few phrases in English that relate to the phrases mo te wā. Māu e kōrero mai.
Mm.
I te reo Māori. Mā koutou hoki, te hunga e whakarongo mai nā. So like since forever, since always, for ages. Hea te kiwaha.
Mai mai.
Mai mai.
Mm-hmm.
Mai mai. Ko te kōrero rite, ko te mai rāno.
Mm.
Mai rāno, mai mai. Mai mai i konei te Māori e noho ana i Aotearoa.
Ai.
From this day on.
Atu i tēnei rā.
Atu i tēnei rā, ka kōrero Māori ana hea hau. Or from this day forward, I'll go to the gym every day.
Atu i tēnei rā, ka ha. Oh, I want to put an I in here. Ka haere au ki te whare ka. Ka haere au ki te whare hākinakina.
Atu i tēnei rā, ka kai au i ngā kai hauora.
Hmm. Sure. What if I want to indicate that I'm going to do that sort of habitually? That's why I wanted to put the I in.
Well, we don't use a tense. You just go straight in with the tūmahi.
Ah, I see.
Haere ai au ki te. But this is habitual action that already takes place.
I see. So it's already tied up in there.
And this is like intention here.
Mm.
Such good intentions. But it hasn't taken place yet.
Kia ora.
So this coming weekend.
Hei te mutunga wiki e heke mai nei.
Ka pai. And you could also use e tū mai nei.
Mm.
Hei te mutunga wiki e tū mai nei. Both of those phrases are very similar. I can't really, in terms of interpreting or, what's the word? In terms of comprehending what they're meaning, they're both the same to me. Like this coming year, hei te tau e tū mai nei, hei te tau e heke mai nei. This coming month.
Hei te marama e tū mai nei. E heke mai nei rāne.
Ai, e rā me rua. And then the final one there was talking about time past.
Hmm. Ooh, koinei taku tino wāhanga o te kōrero. Kua taha ake nei. Ngā rangi, kua taha ake nei.
Mm.
Te tau, kua taha ake nei.
I tēnei tau. like these last couple of weeks, these last past weeks.
Ine wiki kua taha ke nei.
Ai, ine wiki kua taha ke nei kua kaha ke taku aro ki aku mahi.
Ai.
I'm focusing more on my mahi.
Ka pai koe.
Now, just so we're aware, we can also, and we might hear other words being used other than taha. If we go back to the original phrase, I ngā rangi kua taha kenei, the past days, we might replace taha with pahemo.
Pahemo. Past, right?
Yeah. I ngā rangi kua pahemo. Kua pahemo a kenei. Hori.
Hori. Okay.
I ngā rangi kua hori a kenei. Kua hori. So there's a few words that are similar in meaning that we can use there.
Kia ora.
Hea te kiwaha e rite nei ki te kōrero e kore rawa.
Ko nōwhia, ne? Nōwhia au e
anei tētahi. Mā koe kōrero i te reo Māori, mautonu e kōrero ki te reo Māori, engari whakamahia te kupu nōwhia. Nōhea rānei, so it can be nōwhia or nōhea. And it's one kupu, e hoa mā, just so we know, like, it's not actually asking anything about from where or where someone's from. It's completely different in meaning. It's one kupu, nōhea or nōwhia, which is exactly the same as saying e kore rawa. So, like, I will never agree to that. E kore rawa au e whakai. Using this kiwaha?
Nōwhia au e whakai.
Koia. I'm not standing to speak. I'll never stand to speak. E kore rawa au, e kore au e tū ki te kōrero.
Nōwhia au e tū ki te kōrero.
Ka pai. Koia.
Koinei tētahi atu. E kore au e kaikina.
Nōwhia au e kaikina. Nōwhia au e kaikina. Māunga kina. Ka pai. A kāti, koera ngā kōrero mō tēnei wiki, ko te pūne kotahi rau, mātahi tērā e hoa mā, piri mai anō a tērā wiki, ka hoki mai anō māua, me tētahi pūni hou. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.